dancers.com. Like never come down, kuno.
Cowplaydance.com.
Serako.
Papa's Records, man.
Manager I see. Steve-O. Shaka see Mr. Gasai. Still J. You super. Uamutimu super. Wakumia zukumu kuwa
Steve-O.
Kamila ngeli mbita mwamu ishiwa
Steve-O.
Uipompa na kuimyo tufuwa
Steve-O. Vo managers is Steve-O.
Nukusambili langa vekonga
Steve-O.
Pamutenda bozo keva papa
Steve-O.
Kalo yako uda abomba
Steve-O. Vo managers is Steve-O.
Muipapa pali manager
Steve-O.
Na mumone fwakula
Steve-O.
Manu akwato yena
Steve-O. Vo managers is Steve-O.
Mafoni na machaja fila sangwa
Steve-O.
Imba na makaji ala kwata
Steve-O.
Wali papa bantu fintu apangwa
Steve-O. Vo managers is Steve-O.
Wali kwa tavaka na mama ashoni
Steve-O.
Amano ya kurea ambile G7
Steve-O.
Teko mkapaka langele Sony
Steve-O. Vo managers is Steve-O.
Ne parwa ndinde votera
Steve-O.
Ne voti ndi umpela
Steve-O.
Kale kale kaena ni shampisha
Steve-O. Vo managers is Steve-O.
Umfwe finish na ingisha
Steve-O.
Tata na milile na ndisha
Steve-O.
Chile para kwati eu kampisha
Ine Vo managers is Steve-O.
Managers ituwa mimo na mwemfumu
Steve-O.
Kwa tupanga na stada
Steve-O.
Mi intelligence akwata
Steve-O. Vo managers is Steve-O. 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 Vo managers is Steve-O.
Big Black ya tungirire
Steve-O.
Zena boba chingirire
Steve-O.
Kare kare tutamangire
Steve-O. Vo managers is Steve-O.
Bakulefe bonji bamutunganya
Steve-O.
Bena bantu bamutunganya
Steve-O.
Shukopo ala tontonganya
Steve-O. Vo managers is Steve-O.
Udiko mumu sumba bapapa
Steve-O.
Namane kuno ala pela
Steve-O.
Sendi mushtepa noke fiachipa
Steve-O. Vo managers is Steve-O.
Nyu yana yo ile ishila
Steve-O.
Manzi turesha nina
Steve-O.
Azeri usrupa rembisha
Steve-O. Vo managers is Steve-O.
Gero tafuaya ala tanfia
Steve-O.
Wafiko kabia kakusanfia
Steve-O.
Nyeno sona selelo ko windanfia
Steve-O. Vo managers is Steve-O. 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 Vo managers is Steve-O.
Wafya chikwena mwadi womba
Steve-O.
Kwena nafuka mana atasha
Steve-O.
Ulombela na mapalo
Steve-O. Vo managers is Steve-O.
Mwana musumo wa tarara
Steve-O.
Na temwa nene na bara
Steve-O.
Junya mesana temwa
Steve-O. Vo managers is Steve-O.
Balansika kashi washi wimbila
Steve-O.
Wani mboka no wa mulumbula
Steve-O.
Ama fizi ya studio e ulipila
Steve-O. Vo managers is Steve-O.
Kulo shitwa pae munami soka
Steve-O.
Toku la mutumi notu soka
Steve-O.
Mufake buno enanga seka
Steve-O. Vo managers is Steve-O.
Managers is Steve-O.
Steve-O.
Mani wa shilena
Steve-O.
Siwa shimo ilai
Steve-O. Vo managers is Steve-O.
Managers King Deza Dopest Fire.
I love Popsicle Productions.